Kale tusabe ayo mutonzi wa byonna tusabira abaddubo bano obakulembere mu bufumbo bwabwe buno obutukuvu ababi bonna obaziba amaaso gaabwe nga ffe bwe tuzibiriza nga tukusaba olwaleero enjawukana yaabwe ebeere mu biseera byabwe ebyobulamu so si lwa nnyombo namumbejja omukulembere omusemusa lyabato obutayonoona kubanga omuto tayonoona emirembe ibeere gyali omukulembere ayi mukama katonda amiina.
Ene yesawe yokuyogera eri aba bampala n'abankotogera kulwange sirina mpisambi wabula batanjagala babikonjera ndolindanye ngambo za kuno onojula okugenda otyo basegwire mukamulirwana yabadduka kubanga bamusanze keŋŋambo n'okumulemya namumbejja gyenkukuutira abantu bakuno si kirungi kubeesiga ndolindanye ngambo za kuno olw'ebigambo byabwe ebyo bye baseetula kale ngaabo abantu bwe bataddiya namumbejja bambi osaano beewale beezira baagalana. Engagementiringi yajanguza jinanike yenakuonya bakusumbua muba mugezo manya bumanya njina mbeja olyo jipaidobede.